do garke non ke tina habru suka amateur studio kala goddanta on gittire mona ko habru je sa modde monde fof mo abdul
jamni wala ke sa habru je gaddande asawe o anda hitnantobe
der habru di de hande ni en pudde to andan der hubere ga to suka amateur jango hubere en dan gonno gada golle pamare gan heba ko be kuntira ha juuji mabbe der wakati potiri jande derotar pindol meden jaato enda agada stone do wada teful tako bahi lady suka amateur duno tawato enda e gada luma ko pamaru han wakati fo en kantira fijoji men ko tumnul balli bannira wakati potiri jande suka amateur be gaya jangobe e be nawtoro wakati o enda e be gada luma ko pamaru kambe kebe ko be kuntira ha juuji mabbe en kettino ko banni en lildo en fadel alu ko wadde ko dum firti dengal fulfulde
suka be jangobe le kor rewbe e warbe ka en won ko neddi e luube dundu konna ko yartobe ni mabbe balla luma tobbe endan e do golle mu en be goddu ko ben don hokkotobe der majjum be keba be ngada haajeji mabbe di koe mabbe
ko konjerano er
der wakati potir min tawa mi den jaa der lumo wadoyde golle golle sodoyde nema de lumo ngonga mabbi mi do hokke de gon budi la soyi tati la soyi na yottade hemreru
hokku zongu
imi heba cheron setta setta imi heba dum hunta haajuji an gan kaataare mi waaway sodani hore an e kaddule bosho fu ko fotay fu mi cama inna
bakta dadu gollal gal endan e be ngada dum san ele lumoji kambe le koli be e be ndar not ko tawe lumakku be gatto ngu to ya bonnaabe jande mabbe hore mudum
hay kunna sey
hatta ka hunde fu sabu mi do jangal ekkolo gamde jande lekkol no wodi mi yata ton
ay sko eno do lokati ayi gbe
wakati gbe mi do fantira kayye jian semdo yidi jangude gam gollal gal wona lalingal no lumo burmi jangude dina wuro e hore mu
golle labbe de do nyemintini ko be ngadi kambe suka umma torbe jangobe lekkol himbe hebe eno jia dun haana jati kanon kambe ben kay be joppata gollal gal sabu e gal wadda nafaka san yaade ba koreji mabbe din enda
aisa jonke gaya yehude to enda duni fa hande agades gandaro de no durogo enda wonno wada du fi wadude durogo duni fa hande be ummatore nayo yehube durogo enda ni do inde region doso dun duni fa hande do lawol didabol wadude fijo duro chaka jangobe jande lokkol fijo duni fa hande hawrango wadida he duro tefude takubahi lady ton enda agades
nonnon bannira lawol didabol ni ko doso sukaabe enda e be keba barjar cede ujunaje chapande tati e belo men kettino ekkintino mabbe Hussein Hassan Hamani ko halani banni e nana Hadiza Hassan ko waddi ko dum firti dengal fulfulde
on a fait un tournoi de lit
min gadi yilaru ko wadugo durgo gan hebugo urdo bawal minen janginobe do fi pirtol balli der jangirde lokkol illa jande ummake minen chubo suka e burbe bawal durgo min kebi nayo kambe jehi do ko cewata fi durgo go e sukaabe deni be nanganama be latoyto durwo be nyenube minister kawji do fi pirtol balli kan sigili durwo go min gari to batu durwo leydi lawon chapan e na etete bere rowani ko durwo wadanu doso kan hebi takuba hakki dido ko dibe be fube doso no
les deux finalistes sont des dosola
aisa yu yonketon andan ni region agades wartude duni kaden de region doso o andan ni to yatento andan ni belande duni fa handen ga hebude mosola rafi gollal hebude duni fa handen ko humtira hajuji mu en soda en dan chaka ummator denda ni waddi ko umma tore belande denda ni joddini fedde mu en fedde duni fa hande indirale belande zankema zada
nonnon bannirawo der fedde de enda e be gada sigilaji kewdi e be gada pirtol ko e wuwa lamna golle deme cedu e ko wadde yaadu yesu ko min mabbe gam be dar ni sey kettino den Zubairu Alzuma ardido fedde de endan ko halan banni en ummu Umar ko waddi ko dum firti dengal fulfulde
coopérative des jeunes de
walde amin witene coopérative sukabe ummatore belande o min boyi singude dum amma no min gada golleji kewdi der wuro don misali harto filla labal miden gada fa hande golleji ndungu sabu miden godi gese to min demata seni barke ndema dum hebama cede den no kawreto no wadire murad gom de lokkon hucci mabbitide miden ja mojjinoide cuudi jangirde di de loktoro de do tunni miden ja wuwoy
koy irga ihabu
aisa illa laso e ɗiɗi lewru décembre tan duɓujina ɗiɗi e laso e tati duro tefude takubahi leydi fuɗɗa ton enden Agadez hikka duni fa hannden woni laawol capanɗe nayi e nayaɓol tefude takubahi ki enden ɗo enden leydi Niger cakantaraji e piliɗe ɓaade durogo enden to wonnoɗe duni fa hannden yimɓe cingi lumaku mu'en woɓɓe no keɓa lumaku woɓɓe duni seyni muñal ɗum ndu ni dalila rafike ƴoran ceede ko tawa nder leydi meɗen ndi enden en kettino ko Fanta Shams waddi firtaɗe ngal fulfulde
ele wakkati duro ngo wonno waɗan yasin hoggo duro inditirango Aboubacar Djibongo Agadez luumo ngon wonno waɗno endan laatingo no henno golla sanne sukaɓe ummatore wonɓe no yeeya kulle ka en gonno golle ele luumo ngo endam laatiɓede kono ƴuwaynani tatteji fuu e nder gallure Agadez nde endam kano woni hew maɓɓe fuu no mbiya ngalano keɓa soodoɓe sanne ganni hono soodoɓe enna ko ɗuuɗi fuu tamma no wonno ƴeewa duro ngo non Aminu cottowo ɓiɓɓe leɗɗe nani ko haal dow majjum
se ko Allah fadde durwo ngo no waranno miɗen keɓa lumaku feyde hana nder région amin ngo watte to seni ngo fuɗɗama fuu lumaku wala kasi ganninɓe korratano hakkilloji mu'en e maggo
fara hôtel uji ɗo jam waɗi sanne saabu cuuɗɗi enna fuu hoƴama Ali Mukhtar Karim gotono e gollole hôtel tawaɗon enna nani ko wi
illuno gay lewru ndu na ko yetti jonɗo waɗi min paddaka fayi jonɗo yoɓana suudu resa hôtel amin wodana cuuɗi lasso e jeegom ɗi fuɗɗi keewi
Hassan Wadata sottana ñamdu o wina ko ɓeydi golle makko ɗe Allah ene himɓe gari toon sotto makko sanne omo yettidu sanne
misali nde en koƴi coggu ngu min gaɗanno fadde durwo ngon no wara segonga ngu ɓeydake jonɗo sanne gan nder balɗe ɗe min mbetanmiɗen conna ndenne mbiɗa wawi wiide yettore Allah
durwo fina tawa ngo endam hawraynani durwoɓe capanɗe jeetto hikka o endam jeeyaɓe nder région jeetati leydi Niger jango Allah ngal capantati e goho lewru décembre ko timmoyto
aysa ar ko darata fijoji coñinol ɓalli hannden ni sekkettinoɗen ko Soumana Amadou Diangantay
tewto takuɓaji capannay e nayyi ko darto durwo leydi men Niger no woni e hoore mum to ende Agadez le majjum no woodi fa wari jonde kondanni ɓur durgol wawde jammi taggol ko durwoɓe gaɗe to hitande warde hitande hikko endani ɗum waɗama e nder to ende Agadez doso kañum woni ko heeɓi mbarjari mawndi ndi ɗeɓen mum kam wonno maradi difadu kondan waɗ tatoɓo ko hani faame dow majjum ni woni jammi taggol ngol endan hunnom ko durwoɓe waɗato wakkati fisen gaɗa durwo kano hitande hikka yeruno anduɓe sanne haaliri ɓe mbi ɗum ɓeydake ɗum waɗi sembe ɓuuri hono duuɓi arande ni endan welde
ɗo min kantane habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettini men sey jango ndi on kiyari.